international boy, DJ Perez.
Hello, kama we ni mwenyeji, we ni mwenyeji.
Hello,
kama we si mwenyeji, mind your business.
International boy, DJ Perez.
Are you coming home, babe, to ride with me? Is your love so strong, hard to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, inagal toto mama.
Tufanikiwa wote,
nivumilie mama, niombe,
wangu toka zama wa
peke. You are the only one, the only one for me.
Oh mama, oh 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 oh.
Vibajia utafurahia. Najua umeni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama. Usishike tama.
Mola waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi. Wando tunda mindo sidi. Minakupenda sana.
Familie mama tarudi home. Wezako nazisaka tunjoy.
You are the only one,
the only one for me.
Oh mama.
Kill it on a damn stage, eating my competition like pancakes.
Ushoto ngo soini za bea machampis. When I'm razi beste zako ni masansi. When I'm babi wezi bishana na janjis. In fact I blow my joke into as a lunches.
You hella damn what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's prey.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha fungua ma branches. Nisha kumak red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply, tuwaza changle. Chukwa isi kisindio champis. Champis, champis, isindio ma champis.
Nah bro, you ain't no champis. Champis, champis, you cannot be champis.
Na kusho sindio ma champis. Champagne, 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 this is your my champagne.
Hell nah, you ain't no champagne, champagne, champagne.
Na jumpers, utaingiwa punches. Zako screensaver, bis zako zote manke.
You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champers. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see, you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together. Thank you for the update. Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. We ain't too many hit, make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, what do you be champions?
Boy, see your champions.
What you mean I ain't no champion?
Nah, brother, you are wrong. This boy be a champion.
Oh, we both of only champions.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you are champion, put them up, let's go.
Champions, champions,
champions,
champions, champions. This ain't my champions.
Hell yeah, we be the champions, champions, champions. Yeah, we be the champions.
That's my single champions,
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 champions. This ain't my champions.
Yes, sir, we be the champions, 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 champions.
It ain't no question, man. I been badder. Comedy, I'm in dada. I'm sonny, them, I'm big brother. They know I'm the king, brother.
All I do is win, brother. Move like I'm Sin Cara. All about my chingwala. Pull up in an Impala. Ain't nobody testing me. Me, I got the recipe. I'm all be the legacy. Boss, so don't mess with me.
Impressively, when raising the bar, me do it carefully. Me don't want no bad vibes. Never let them stop me from my destiny. When I bless the beat, I go hard. Like I'm a beast with no heart. Man, I gotta represent. They calling me the Mozart. Boca na pidam back and well as it and great. Why I say it? Let them know they dealing with a champagne.
Champions, 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 champions.
DJ Perez on the ones and twos.
Champions, 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 champions,
muziki wamenilewesha. Wasichana wakanionjesha, nasikia hadi ex wa muziki ananionyesha. Ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati. Nogopanga sana usherati, ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati. Nogopanga sana usherati. Bebe the woofer, the tete the guest, the shorter the monkey, the longer the tail, the bigger the foil, the bigger the heart. Nairo kumoka, the bigger the loans. Fashion nika muka ni kuripenda. Ka breakfast kisha shindo na dipenda. Na kupenda, akibibu kupenda. Kusema, akibibu kusema. I wish nipate Sabina, before nipate Joy. I wish nipate Gina, kasubari boy. Jenny delitaka tufanya kitu wata enjoy. Alafona Nicole,
aki we uli ni enjoy.
Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, usherati, nogopanga sana usherati, ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati, nogopanga sana usherati.
Squeeze uski Pamela bado na meza. Ai, uchi mbaka hapu hauna hela ata kucheza. Ushinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu sheratin kampoteza. Sheratin kitu kubwa hika Nairo wezi gno. Kama fisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopa ule mtu demi yako wanaitanga bro. Bota nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya brikicho wana kutoka kikichogo. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wakamposi kitu dogo.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogopanga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogopanga sana ushe rati.
Kama nzi yako ya ushinda kicheki status WhatsApp. Kama to sana sana wao kwa kifuatilia ma ex wao. Ex wa kitambo. Usherati meza inauma. Ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati ye. Na ushinda kwa ka local Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi ye. Akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligrona yeye. Bile meshika naenda tuishi na yeye.
Ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati. Nogopanga sana usherati. Ushe, usherati, ushe, usherati, ushe, usherati.
DJ Perez in the mix.
Na kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajuu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clash. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tuaputa beste yako ndi alikula bibi yako. Ndio mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Ya mboki, dunia, bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Bishop anaishi Karen. Wafuasi wake kayole. Anataka sadaka mchange. Wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi hosi. Mbono lipe parking hosi. Manze awajali juu ya wagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu. kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mboki, dunia bala. Eh, squeeze ni kubali, bali, 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 bali. Manze so sad.
Mana kamebeba zigo chajabu hakana mambo katoto kadogo ila mchezo meusoma toto la kanairo kino chake bairo kena nifanya psycho. Oh yeah, kana jificha ficha mana kamebeba zigo toto la kanairo kino chake bairo kena nifanya psycho. Oh, yeah. Kanapenda kapicha kama mwana wa mitindo. Aya basi jionyeshe.
We mama,
na kama unajamini mzuka ndio huzidondoshe.
We mama,
aya basi jionyeshe.
We mama,
na kama unajamini mzuka ndio huzidondoshe.
We mama,
tutola kanairo, nairo, nairo.
Toto akicheza na fimbo na baki bigo. Kana pendeza kalivyo kana maringo. Skari nazidi kipimo na mwana figo. Pishi na mwiko na songa sima size ya soja. Maji kwa jiko imelazimu sake mboga. Madiko diko tamwarojo ni kuonja. Kona kijiko na lapojo vila woka. Chono kibiringisha, maluna nifikisha. Bila una figo na sifa shinda mafashionista. Mademwa insta madino bokcho mesikitika. Weke mafilter kwa picho na karibe dirisha. Bado ona ngaza idi yao. Choto laka nairo mashallah mama lao. Wafure wapasuke shauri yao. Wakumbushe mali kwao. Danga danga ukaonyeshe mkali wao.
Choto laka nairo, kino chake bairo. Kana nifanya psycho. Oh yeah, kana jificha ficha mana kamebeba zigo.
Toto la kanairo, kino chake bairo, kana nifanya psycho.
Oh yeah, kana penda kapicha kama mwana wa mitindo. Aya basi jionyeshe.
We mama,
na kama unajamini mzuka ndio huzidondoshe.
We mama,
aya basi jionyeshe.
We mama,
na kama unajamini mzuka ndio huzidondoshe.
We mama.
Vile na bam bam, police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tummy hana taya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili, ashajua reproduction. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you, you. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasiku lakini kombato ni custom. Benga nalia,
mi upenda vile una love njo.
Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende. Minasikia mademo kamba, wanapenda make. Kameka
shari bam bam kana kaka mama raya na kesho tunaenda London but kumbe ni odhaya ndakusaje kupenda tam tam na jina kwanza Brian ndema na screen ya Samsung so vidole story quiet usichomeke you are my studio pata PhD tupatana now Kilimani kama CST social media no social studies so nowadays ukitaka kutikita we mambie mkafanye GHC wala wamesoma ndio sampuli ya homology hata reproduction pia syntopic kwa biology wala kuna chemistry Pamela can just follow me vile ndo kukubwa noma sana nyaka buogoji sina marafiki staki mbogi ni screw munataka mblande kiasi ndo munisu hii city ya usherati tabia mbovu ni true big up to CRISPR washaji wa ndovu ni cool OG
akiwa layo shatujua basi weka mkono juu yes you ndovu ni cool akiwa layo shatujua basi weka mkono juu yes you
you. Okay, baby, nashana mbe napenda form za kulenga lenga anaka mlami bati mlami ya mesoteka nimezo ya njerinda luna violeta nimezo ya msupa kinroll ya kapela atena gorilla wall siwezi penya unadai mate na uko form za ketepa ka uwezi buy your drinks ibasi kwenda mina kupa kiss kwa kiss na kill your status
tabidi wanijuu basi weka mkono juu yes you
yeah yeah hey you. Okay I say oh manzi yangu kwa gasumu hey either nimepagao ni juju
cocktail ya masai na mkikuyu akona gapo ameno na bado shike nchuyu
oh ama ni lugha inagalugu kikitiki swahili ni naradi kizungu
vile meni bamba mshiro e mabebo genshu martae and I'm the bad man she loves
oh hey foot up zuka kwa mood kavile champagne usavwa kwa nud
ay champagne uonja ka juice kupiga kataska juu ndovu ni cool tabiti wani juu basi weka mkono juu yes you
Karibu Kanairo, karibu Kenya Kujani kushova koza wa Kenya Tuna talanta ya kucheki weather iyo jua ni ambua Na nikali, niko shua Ukiwa kijani usiki umeboeka Ukiona memes unaanza kucheka Yo ni Kenya Bati yako mbaya, ukichoma picha Utapewa hashtag, apo Twitter Uta trend Customer Kenya Nusema asanti Na nieye amelipa Naseme asanti badale ya muzaji Karibu Kenya Tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya Sima saimara tu, tu. Tunamadem peng, peng. Mamorio mabazeng Lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya Tuna madem Peng, peng Mamorio mabazeng Lugha ya taifa ni sheng, sheng Kanairo Tabia ya wa Kenya Ya kutuma mail Ulituma mail Kuda nilituma Kwani ya ukuiona Iyo ni uongo Customer Kenya Kisema nitarudi Kila mkenya anajua Uyo arudi Kenya kenda choo naone kuna mtu Bado atabisha na ulize kuna mtu Masana mkenya lazima tachelewa sana Lakini sherehe tunafika mapema Tena sana na tunateto umetuweka Karibu Kenya Tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya Sima saimara tu, tu Tuna madem, peng, peng Mamorio mabazeng Lugha ya taifa ni sheng, sheng Karibu Kenya Tuna madem, peng, peng Mamorio mabazeng Lugha ya taifa ni sheng, sheng Kanairo, excuse ya mkenya akikunyima pesa Atadai Buda I wish ungenipigia mapema Awezi imagine Nilikuwa na iyo pesa nikatumia mother Sai sai tu Ukikuja Kenya heshimu watu watatu Akina nani? Mwizi polisi kegonyi wa matatu Kwa nini?
uliza mkenya atakwambia sababu. Tunapenda sherehe, tunapenda mneti. Watoto wa Kenya ni warembo, watoto wa Kenya ni mapainting. Okonkwo, karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, si Masai Mara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng.
The International Boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix.
May I still have a boy, in case you don't know. Still have a boy, oh no.
May I still have a girl, in case you don't know. Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa, anavyo pepea. Roho yangu unailemea.
Kasura pia nakulipokea. Naona Mungu kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Weni mboto, weni mboto.
Kwa jua njo kwenye hema. Wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema. Wanatuombea vita sisi mchadema.
Yani humo kwa uzimi, na kwa maneno ya ulimi. Nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Weni moto, weni moto.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
International Boy, DJ Perez.
Soto,
isiwe ndoto. Jisiku moja tutakuwa tumasaka.
Napenda nabo dance, napenda nabo flex. Unafanya mina sikisha. Kile mina kucheki, bonge na mtesi. Manze unanididisha. Napenda nabo dance, napenda nabo flex. Unafanya mina sikisha. Kile mina kucheki, bonge na mtesi. Manze unanididisha.
So back it up. Baby, baby, back it up.
In the mix.
Ati Monday ni kazi, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si jali, Thursday na ngoja Friday. Friday, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la.
Twende, tukorido sahi adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sahi katumbo kamejaa kuna gases. Juu ya kunyonya jack sipendangi glasses.
Nathani, sato ndakwa na ganje ni nani. Hata taka makali tayari. Buda sahi niko maji na imagine. Mane na niko kazi. Nini big big boys yezi gusa toy. Busy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Niwaribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday na ngoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Oh la la la, chiyo mio bala. Ma weekend imusere na maarif kadhana. Ma painting magala wana sanif shasha. Meditating na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. mbio kwa posta kwa najileta leta. Bono funga long shoka mikela teta. Hata kijana kadogo kakoe na diseta. Wita leta.
Juni weekend leo tunambleki. Atuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye irori. Leo pilo si manyoya kuna pongi. Ni personality gadea si matembe. Jumangoko wana die tu wakiembe. Lesi kunyu fuck se ina uzembe. Niko farmers just na sichagui jembe.
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Roga roga sa zingine mikikanga. Utajikata hapa kauja jipanga. Na sigadishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nilingoa nanga. Chrome mwengine wachange zile za ndo msimu kum. Location nimetuma nimepin hapa home. Kalesa kauna wesa jukuchanga ndo form. Double vodo kauna weza ombalon. Ban ban kani picha tunapan. Zikilipuka tunabonga vitu zili. Wizi nipata na wasichana.
Uongo wacha kujifanya zimeshika.
Yoko unataka day mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Huku rada brother ni panganga. Upanga banga jumeza kanyako. Blada kwa kubanja taka taka. Sikna changisha kankonja kakushika mpinga. Kwanza kauna jona kata waba kanja. Amu nakanyaga anyway. Team together pay together GTBT yondo form. Members of the female gender Kibiriti Chronicles. Fukwe na kikondiko. Nyinyinyi na ombi do. Onjivu wa easy area mucho makwa corridor. Mkurugenzi wa DJ His Excellency. Chumbozi Mr. Shilingi mapeni penti. Kanyeso bulia simi tuchangishi eni. Sushi kisha deli na mamoro na kamfuko heavy.
Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Yo kama kani kikuita mi perform. Na kama bea tuwezi fika tu by chrome. Kama rapa na wapita jo by force. Ngoma za tuwezi skiza 254. Si uchanga, si uchanga. Na si change na mafala jua swara. Na kama joko na kegula we mwaga. Mi upiga kila kitu siyezi jifanya. Mi bado hustler pombe ni pombe. Buda kama joko soba ni ombe. I'll take you to makali shop. Na zikishika bana buda ni kome. Ay. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. Yoko unataka day, mi pia nataka day. Huku buda rada ni ati si uchanga. 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 Huku buda rada ni ati si uchanga.
Yo, sinidu kuji introduce. Kila mtu anajua mini Willy MT. Soga fresh bado Willy to the down to earth. Na levi paji, mindo razi after bath. Come on.
The international boy, DJ Perez.
Sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Kwa sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Familia yako ndani, ndani.
Wote tunajibamba.
Marafiki majirani, ndani.
Wote tunajibamba.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamnyweso.
Tunapenda kamnyweso.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamnyweso.
yani.
Pem pereren,
yani.
Pem 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 pereren,
yani.
Comrades power,
power.
Comrades power,
power.
Niruhusu leo niwaite makondo. Skiza. Sheep, yani kondo is for friend.
Shit.
For better, for worse, yani through hard.
Shit.
Na kwanzia leo, that's our relation.
Sheep,
sheep power.
Power.
Sheep power.
Power.
Setting myself free, ring the authorities. Shit talking jealousy won't take a toll on me. This is not your normal party. This is Vogue, there's a dress code. Every corner's getting flashy. Stay wise, stay woke. Utani pata kati kati. If you know, I guess you know. Every color on my mind, I'm gonna let it out tonight. That Friday feelings come again. Only good vibes and energy. We're gonna dance the night away. Me and my crew gon' tear it up tonight. Tell somebody, leo tupatane kileleni. Tukaribishe wageni. Me and my crew gon' tear it up tonight. Na 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 na, na 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 na. Oh, excuse my behavior please. I've let loose my boundaries. I'm on a trip, my trip's on a trip. Look how you got me high. I wanna touch somebody. I wanna love somebody. It's been my prayer, join if you dare. Let's let it out tonight. That Friday feelings come again. Only good vibes and energy. We're gonna dance the night away. Me and my crew gon' tear it up tonight. Tell somebody, leo tupatane kileleni. Tukaribishe wageni. Me and my crew gon' tear it up tonight. Na 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 na, na 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 na. Oh,
what you gonna do? Who you gonna choose? Do I have you confused?
That Friday feelings come again. Only good vibes and energy. We're gonna dance the night away. Me and my crew gon' tear it up tonight. Just somebody.
J. Perez in the mix.
Leo tunawaka na matenje. Na sitaki hasira kaende. Situko sawa na kirende. Ngori, mbogi ya madenge. Leo tunawaka na matenje. Na sitaki hasira kaende. Situko sawa na kirende. Ngori, mbogi ya madenge. Khadija, Khadija. Unachezanga kakaninja. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge.
kagwe, generali wa madenge. Drip iko sharp kama wembe. Hater, misi jalishi na wewe. Chain chain, itabidi unipende manyege. Niki speed kikigenge. Niko rada kama super na kibenge. Shika mawaitha kam kam kujenge. Mini classic, pilipili na maembe. Hadija, Hadija. Unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge. Hadija, Hadija. Unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge. Sikiza. Mbogi ya madenge.
Super ana float kwa ukuta. Ana dashboard fidewe mambuta. Na Kenya mina taka ni akuga. Aja kumix pizza na skuma. Aja kufunga pampas na nyuma. Aja kudance genge tona rumba. Alejandro anakonga critical. The way to his heart ni kwa genital.
Hadija, Hadija. Unachezanga kaka ninja. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge. Hadija, Hadija. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge.
Kagwe, real talk, mini rockstar. Kweli kuna kitu mina kosa. Madenge kakibaki wanatosha. Ngoja, usha washa shada ina kopka. Ngori, balozi wa machopi. Ngozi, dhahabu haitosi. Mbogi, waroro na manoti. Moshi, ukitaka mindyo kiongozi.
Hadija, Hadija. Unachezanga kaka ninja. Mbogi ya madenge.
The international boy, DJ Perez.
You want a quickie in an Uber chop chop? Kama soja bushi mixi clap clap. Isa mosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap kishash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upea nana confidence. Amjidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachili ya breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, we, ai usidozle huyo mimi ni nakam. Manze huku nje naito 1 minute man. Atimi ubaba chamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash. Hey, painting. Hey, what's your name thing? Unaza risk situfanya some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Semina jua unapenda phony. Hold it, hold it, hold. Can you pass with your mind? Show me, show me, show. Baby, where are you behind us? Miss kama wow, baby, his matarao. Swezi pata na nao mini ndovu. Hey, bungo janina kitu. Sima kelele ndani ya tojani na jitu. Nani yenyewe umezoe za mwitu. Iki kupata utasikia niko kwa mavitu. We, ai usidozle huyo mimi ni nakamu. Manze huku nje naito 1 minute man. Atimi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, pani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash.
DJ Perez in the mix.
I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest. To yourself, you should never lie. Nah, usikufuru chome. Rada safi bora tuko jinais. Put a smile on your face. Haya maisha, you only live once. Whichever the matter, the queso. Meshkuru mugu wana bleso. Sisikize maneno ya watu takondae. Takondae. Juhudi na heso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae. Have some fun.
original boy, DJ Perez.
Nataka kujibambo siogope, baskula tungi, paka ulewe tepe tepe. Yani hapa leo full sheshe, pombe ni mingi, nazipuwa ina zote. Shiro nisha tumefea, utakuja ama utakula. Ina karoko juu ya mashisha, wanavuta wakichachisha. Shiro usikulefea, nisha tuma basi wekuja. Ina karoko juu ya mafela, wanavuta wakichachisha. Mbona tujitie stress, si tunakula bata ile kinyama. Sitaki mtu wanipimie, nafanya nacho kitaka, ni yangu hela. Shikisha, shikisha, ni wakulewa, lewa, ni wakuchoma, choma, lewa. Shikisha, kama ni wakushikisha, shikisha, ni wakulewa, lewa, ni wakuchoma, choma, lewa. Shikisha.
Alaikum, alaikum salam kabagaze. Mbona umetika mandazi? Bana mastress na mazi. Jatoi kitu rosafi ya pote. Lisi joni ndefu wake kando angoje. Mina taka demka kose. Bila pesa yezi ya iwezi. Sema kweli unakutu, unakutu. Junanga mutu, junanga mutu. Kila mtu amekushuku, ndo mana amekupiga marufu.
Unacheza, achezwa mwachani. Amwachani, na bado amwachani. Hautowangi kitu upe wangwi. Haupe wangwi, ndo mana upe wangwi. Kutu, 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 kutu.
Choresha giza, pyramid scheme na mchezo za kuigiza. Nasikia makelele next door. Kumbe kuna what? Kumbe kuna war. Kuna one boy flan ameficho kwa kabati. One boy flan aliuliza tu ni aje. Na ndio tofauti, tofauti yangu. Mina wewe ni evident. Kuna kutu, junanga mtu. Love kila gela na kushuku. Ndio maana wamekupiga marufuku, marufuku.
Unacheza, achezwa mwachani. Amwachani, na bado amwachani. Hautowangi kitu upe wangwi. Haupe wangwi, ndo mana upe wangwi.
The International Boy, DJ Perez.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napenda za kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangwe mgue, si pangwe mgue. 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 Unataka mtu simple, humble, real. Chiang, dopeane namba. Unataka mtu mdark, light, tall. Behe, tutafuta wa babas. Tuna plan feature yetu kumbe uko alone. Masha ni safari, mina ride along. Nadhamini omoke ni kuitage form. Ama labdewe omoke ni kujage home. Mina epondo siyezi onja. Ai, nakunya yote. Nakiamua kukupatia. Ai, chukua yote.
Byron, baby.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendeza kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangwe mgue, sipangwe mgue.
Uda sipangwe mgue,
nisipangwe mgue.
Kazi
sipangwe mgue,
sipangwe
mgue. Misi pangwe mgue, sipangwe mgue.
kijana ni gwiji, utapangaji moro na kashilingi kwa wingi. Mafeelings za nini mini jangili kamili, nasanya mambingi za matajiri wa mjini. Samahani, chai fupi mijaza maziwa na metam. Siku sugi mini chiyumia watakwani. Toni juu na jifanya bombo ajakana. Nabiria na wapanga kama kangwa kasarani. Ama vigiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wajokse. Washangwariti tusikie fit pia di shock them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendaza kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangwe mwe, Missy Pangangwe,
DJ Perez in
Hello.
The mix.
Kama we ni mwenyeji, we ni mwenyeji. Kama we si mwenyeji, mind your business. Kuna taka ule anaichapa mpaka ilale, basi arakisha njona. Mima inanukia shasha mane, usipeni ni kwa flona. Super komudi aladha gane, nimezenda fast au slow, baby. Naiva nikisikia mapo male, nikitafta plan ya do. Yeah. Transishi vita, tunamaliza. Nani ukinita, tuma mamita. Auma lip sinka, wana waingiza. Na panda steju, naona miujiza. Mwole chine, baba waketa. Wana niti, wana niiga. Likuwa na choma, mpaka kwa filter. Kaba doko usha go. Life iko order, bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya, siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi, tunazosa. Tunaifanya na
Proper. Mungu wa kisensi unajua uwezi pinga. Odds iko right, misi chezi na tinga. Okay, kifemi kijembe kikali. Bila buti na bidwa kubali. Pata jali ujwe nani ya kujali. Hii maisha ni tamu na chesi na makali.
Life iko order, bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga Proper.
Yes, nani yako in the zone, aje. Na ana feel right at home, aje. Kutajwa nilikuwa kwa chuom, aje. Na arufu ya cologne, sorry. Na sija iko saka form, sorry. Last year nilose my phone, sorry. Tena niliota na perform, sorry. Na kabla kuota niliperform. Short now you know kwa cliff. Kabla ujwe mambo ya drone. Granda imejana kif. Na grind ni kana clone, kana clone. Kiuliza na nani kujia kwa mina sikianga kam na koseshi. Mwezi ni pima, mwezi ni zima. Nani mengia na sikiona niambia. Life iko order, bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga Proper.
Life iko order, bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga
The International Boy, DJ Perez.